janɗe joyno ittore min tawi sappo e joyi studio kala ngu habaruji e fulfulde. Habaruji e fulfulde hannde nder koye habaruji ɗi yaadu yimɓe jinngono ɓiɓɓe leydi hannunde waɗe hannde haɗama. Noon ni sawara ministére ruɓe waɗi keñan hooƴi laawol do filla ko darto moƴƴingol kulantaje ko darto asalsi e leydi Niger. Ñalaande leyɗe Europe kanu woni e hoore muɗum wakkati mo kalte o en nan on nana habaru mum. Fa hannde yewtere men pinno studio kala ngono ndaaro dow filla ko darto hono yimɓe wittinannooɓe yimɓe dilla wamɓe fantooɓe Agadez ngam battoyaade leyɗe tubakooɓe. Ɗum waɗi ko ɓe ngaɗi hawrtere ngam batte ɓe kala dow aadiji ɗi ɓe aadana faa ɓe njoppa golleji maɓɓe. Kori janñalle e moɗon min Soumane Amadou Diangane taw habaruji ɗiɗo e fulfulde. Goo fuu yerno mbirmi o ni hono tawa sawara ministére ruɓe hono waɗi keñande ende atalata ko sawara ministére ɓe waddu konda ni ɓe koƴƴi laawol ndaaro o filla hono fa hannde so en ndaari ƴewtana hono karanji on ende ko wasete e leydi men Niger kamɓete essence noon ni golleeji muɗum no haani moƴƴintine. Nden laabi ɗi woni ko essence o hoƴana e leydi men Niger. Ɗum woni ngol ɗo laawol kesol ko waawi wayltudde ñalli Ali firtini e fulfulde kabaru mo tarnaano waddani en.
Laawol laamu leydi adaagol woronge e goo lewru janvier duuɓi ujunaaji ɗiɗi e jeɗɗi hawjaakina filla tefude to jawdi leydi heɓoto fuu filla adoode essence e ko nanndi titta hemu illa to ɗum wona e ɗum wase faa wara to ɗum wona e ɗum sottire yimɓe. Hano no ardiiɓe leydi Niger bi'iri ɗum duuɓi sappo ni hannde ko laawol laamu leydi gol woni no golla, amma ɗum fuu haɗay leydi Niger no tawda saɗɗormaaji. Misaali adoode essence e ko nanndi titta hemu illa to ɗum wona e ɗum wase faa wara to ɗum wona e ɗum sottire yimɓe leydi. Saɗɗormaaji ɗi fuu gaɗi ko hawrine ministriɓe keenga adi laawol heɓude mosola majjum. Misaali jehoowo ada wurtina essence o fuu no tilsi tawde ɗerol kokko wolɗum laawol ada wurtina ɓeydude laabi reenude ladde e jaaye tilsinde ceede gom joɓe daarude no waɗe ko himɓe leydi keɓa koyirnam gara cooda essence o. Moƴƴinol laabi doñaaku ngam jaada e laabi kokkuɗi kuɓeeje fuu keɓa barke jawdi wonaani no waseedi. Laawol heɓude mosola gol no yaarete toon to depiteeɓe ngam tabbintindegol.
Noon ni wontiri fa wara jooni hara habaruji no tawaadu konda ni hono yaadu ko ɓiɓɓe leydi aadino wadde ndennene kadi kono yaadu enen ndu haɗaama ko ndu haɗaadu kondan tawa kana polisiɓe ka e ngoni ko ngari dari nokkuyiɗo haan tawe kamɓe yimɓe enda ɓe ngari ɓe ngaɗi yaadu maɓɓe ndu endan subaka o endan ni bandi min fa wara jooni Habibou Garba yetto endan sabu ni laamu leydi haali wiide ke haɗi ɗum saabi Allah e heɓa jonde jam waɗa. Ndenne bandiraɓe meɗen Oumar Hamma en ngaɗi habaru o nani.
Sukaɓe ummatore kamɓe mawɓe kamɓen kawri ley nokkure wi'etende place Tumot. Ɓenimɓe yimɓe waɗa mburtaki ki mbuja kina nebban ola e yesoji mumen heɓa kisa gaz la kermosin ko haɓɓiniɓe paɗɗata ɗum en. Woɓɓe kan jaɓi laabi ɗi hooreɓe galluɗe ɓen koƴƴi e kaɗol mburtaki ki, woɓɓe bande keɓa laawol ngol no jiɗi wadde mburtaki ki.
Jokkirae gonga fuu e adi laawol gol. Min mi jaɓay koɓe mbi'i ɗum wawi waddude hakkillo ummiigo. Yimɓe leydi fuu no anndi ko jawdi meɗen wona no wujje, ngam majjum ndu waɗi miɗen tefa hollude mettal ɓerɗe amin. Min ngalana miɗen tefa darnude hakke yimɓe leydi, ndenne haana min ade nogom.
Sigiliɓe mburtaki ki wi'i ko kaɗol ngol ɗum hayɗi nakke ɗum en sanne, ka noon wiya kena iɗum wawi waddude hakkillo ummiigo.
Ardiɓe leydi ɓe cuuɗe jikkuji en bonɗi, jikkuji ɗi jaadata e laabi tabbintinde hakke yimɓe leydi, ngam iɓe tefa haɗude jinganoɓe yimɓe leydi kolla mettal ɓerɗe mumen. Ndenne hannde yimɓe keɓay laawol haalude dow bonondaji gonaɗi no gaɗe.
Tawidu mburtaki ki fotondiri e gaɗol hawrinde capanɗe jeega ɓere ngam golle hakkeji ɓiɓɓe aadamaɓe ley leyɗe Afrique laatiɗe ɗuɗa leyɗe Afrique fo ngari nde hawrinde.
Noni wontiri hono jannginoɓe wonɓe ley cause Niger kañum e Sina Seba illa altinande ɓe tawa kamɓe ɗe murtere jannginol ko balɗe jeegom. Murtere nde won e hoore muɗum wakkati mo kalte o enda ene anddu kondan ni wakkati o yehi saabu hitande jannde nde enda yettake to hoɗɗa timmude. Kano won hikkin hikka jannde ene cuɓinaki no hanniri ene wooɗiri. Ɗum waddi ko hannde subaka o bandimi Assoumane Sina o yehi ton enda CG yantala gwaɓo o yii directeur e kollo ngam batte o faama yalla ɗum ɗo no wawi hadde hono fa wara joni jannde waɗa fa woɗa. Sécurité nanen Imalan Mamman directeur CG yantala gwaɓo.
Notre inquiétude c'est au niveau de la grève des élèves.
ko ɓuri hulƴinde min woni murtol sukaɓe janngoɓe ɓe ngam degom tila e seeto janngirɗe ɗe maɓɓa. Jannginoɓe natoɓe murtere ɗuuɗa sanne, dimma ko jannginte ɗum fuu ɗuuɗal majjum jannginama. Misali mathématique en, anglais en fuu jannde en timminama. To ɗum jannginay sanne woni histoire et géographie, ngam nder jeɗɗire de worre ɗum jannginte. Dennede murtere jannginoɓe waɗi yimɓe mbawa janngini, amma jannginoɓe ɓen juuro fuu no nodde sukaɓe ɓen janngina ɓe ngam timmina jannde majji. Nde Allah jaɓi yaade nayi lewru juin ko heewi fuu no jannginte, illa lewru décembre minen min puɗɗi siriyaade he ɓeydude sembe jannde sukaɓe amin, ngam ñannde fuu ɓe naati tewtewru to ɓe keɓata saɗornam
fuu.
Namotera filla ko darta janngoɓe lycée e collège ka e ndu kondani tawanoɓe e dow lawlo murtere, ɗum ndu kondani ngam jannde joddiji maɓɓe. Ɗum waddi ko fande joddiji maɓɓe ɗi endani hono fuɗɗama no yoɓɓe nokkuje gon. Ɗum wonno ko fawara joni secrétaire général kaw jiiɗo hono fedde hawjinde janngoɓe lycée e collège Niamey. O haalanimi hannde nde endan o wetakinani fa hannde ndu konda Mahamadou Salifu Adrahman. O wiini hono illu keña ñalowma woni ko joddiɗi fuɗɗani nokkuje fuu. Kanon woni wonko heddaniɓe ko gollidaka kam wona dow filla hono kalasiji na mbiyen cuuɗi janngirde puɗɗaɗe ñiɓeɗɗi timminaka. Nonni yaro e ley kibaruji min keɓi fara ko darto sogeji gonɗi to ende Arlit, nan ene keɓe mbi mobilaji tati laati dukonda ni no tawda ko watta yimɓe capanɗe jeegon, yimɓe dukonda rewɓe ne hen, worɓe ne hen, cukalo e dukonda ne keng, ɓe dukonda dillaynani har Cinta Barade en fayi har leydi Algérie jamma jeego yaade jeɗɗi lewru me ndu enda. Ɓe jeehi hara wuuro wiyetengo fande ni Ingezam dukonda le Algérie non hono woɗɗa dukonda ni Asamaka leydi Niger. Kanon woni mobilaji enda yoppo wiɓe kiloji hemɓe capanɗe jo hakkunde maɓɓe e Asamaka ɗon endan. Koɓe joppa ɗum ɗu kamɓe yimɓe ɓen endan ni ɓe joppitaka e nde ɓe joppitaka e hunde fuu. Ɗum ɗu konda kabaru komin nanɗum ni maire hono fande Mawli Adrahmani mo to enda Arlit kan du haali wi tabiti gonga non o wiide joni wakkadi mo kalte o himɓe ne gonɗi e koyɗe tewtude himɓe saabu ɓe jiyaka kamɓe koye maɓɓe tafo. Fawade joni ɗum miɗin kalanano on ni hono fande ngulu waɗin to enda Arlit aljumare ƴaɓɓinde fa himɓe yerto mbuli nder muɗum. Koɓe mbuli dukonda worɓe nayi on rewɓe tato e cukalel gotel. Caggal mumin kalno o haal dukonda min mbi on no woodi tato laati wuli sanne, kamɓe e wulɓe sanne ɓe yiite ge nangi sanne ɓe enda keñaɓe fuɓɓe mayɓe notoki jomiɓe. Allah hino wurɓe yafo mayɓe. Fawade joni dukonda ni hono fa hannden ton endan ano maradi kan dukondan wonana dow fedde leydi Afrique waddore mballa mum dow filla hono wutugol e jogagol kulantareje laatiɗi mbudiji e fahande goltitoɗe waddede nafakkaji goɗɗi. Ɗum waddi ko fawade joni dukonda ni e dow hawtade ministére hawjinde fulla wuuroji kañum e wutugol wuuroji ɓe gaɗi ndenene kay battu goɗɗo to enda maradi ɗo filla pirto koye himɓe gam batte Allah e ɗume ga batte Allah e ƴeewa manaji ɗi mbuwe ɗi gaɗe dukondan golle gasuɗe laatiɗe wawɗe nafude himɓe. Ɗum waddi Mohamed Mamman bandi min yewtiɗe mbiteɗo Moussa Dogo Ali hoorejo ONG o mbiteɗo GVD nani ko haalnimo dow hono nafakka gollal ngal ɗo.
Tous les acteurs qui sont dynamiques qui
gollambe gallabal fu ngattama lemun sabunde wi'ama labal fu rewbe indama denen ibe ngodi sembe amadu idun dara waldeji sukabe ummatore e ONG ji kawji de denno ladde faabe keb andude der Niger masiniji bayloji manaji chonneteedi der leede bandirabe yaade leede Afrika idin bayidu waydude manaji din wadde pave tol e karoji kambe bornuji ko gese etirte wodi kanko e mowawi gollidede fande e waɗude palansije e joɗorɗe kanko goto. Ndenne seni hunde na waɗana nimɓe ceede fuu accatake nde ɗum woodi darja ɗo fuu na ɗum malu ko waɗi min kokki darja manaji ɗi fa min keɓa ɗi kanta nder akala to mburiji wattete ɗo
et automatiquement il disparaît des deux côtés.
Namontiri ñalande nde fawarjo leyɗe no tubakoɓe tende Union Européenne nde endande woni e hoore muɗum ɗo enna gallu Niamey no tawa dukondani studio kalangudo jeeya e kulantareje laati dukondani Union Européenne no waɗana ɗum balla studio kalangudo won radio mo gonɗen ka nder muɗum enen laati no waɗa hono kabaruji nder ɗemle leydi Niger joyi e fahande dukonda no haala habaruji mum ɗen dow radio ji noga e laati dukonda no wallodiri e fano woɗɗe leydi région jeetati leydi Niger. Hande nde endan to enda subaka bandimi momin acci to enda ngam batte holde radio kalangu on enda mbiten Rukke Yattu Adrahmani o yewtide yimɓe woɓɓe hettintoɓe radio o wari ƴeewi kulle ɗe enda nani koɓe kaali.
Je suis le programme de Studio Kalangu.
Mido hettino sigilaji Studio Kalangu. Hunde non ko wodi sanne gamno ekkitano andina no humpintina sukabe ummatore kulle kewde. Wodi du filla politika tawte de goji goddo cuudi radio di. To Studio Kalangu ne hana nonno. Mido hettino sigilaji Studio Kalangu to radio go. Minka kombiami no hani Studio Kalangu beida jungo. Kasin hedde no kuje go no wodi yewtereji joda kale kanudi wadede ko bibbe leydi kani pama e majjum studio kalangu no hani yajina sigilaji modu sanne
sa couverture
wati joda kale mo studio kalangu
gam martude kumpa ko wadi de leydi niger
nyande fu jamde jeegom e mintaji sappo e joni
studio kalangu yaadu leydi niger
non wontiri ara filla ko darton yorno mbirnomi on himbe latibe wallannobe himbe jappo agadez gam battiade le tubakobe wi'anobe gomnati hoji law wiide kebe joppa gollangal enna sabu himbe be yida ka jappodo ton himbe enna du wi'anoma hoyanama adiji gam batte hokke golleji goddi nafoji en e hebadu ko na fonta fa woda kambe enna himbe be gadi hawrtende be noddi to enna ni hono gouvernorato enna agadez gam batte be kalde hore be enna wiide ben don ke hunde wala no weldu en be seeda gam batte adiji adaadi enna fe gotel yottaake e hore mudum nenne ne ka dum waddi ko fawar joni Musa mamma bandimi ta ton kandi yetti dum wi halaji mabbe nani ko waddi yottarne min pirte fulfulde
himbe wallannobe dillambe be bi ko kerol adiji ko janodi feygotel yottinaka be kolli dum horebe agadezbe dum welaybe baseda
j'ai 4 femmes
j'ai kirab annayo it sapp o jeddo noy burdammi e kadimi ni ko nyame illa be bi milliarduji woronje e jeetati min cendanti faabe gartiribe milliarduji sapp o jeetati ko sakiti e darna milliarduji tati wala tammal gotal galbe kukkini be gonana ni ibe eitami amma be pama deni be kumne adi mabbe to sikka wala min jottu der gollal abin kingal min cawti pene mabbe be fu illa gomnati fa war hewi ube tan enno balliram dum heji nobe gidi be gadami jombaade wi e sey jengi ko hota
chef de famille qui rentre chez eux tard dans la nuit
farla mungundo se on ko ji ahmed kusan mer didabo mo agadez on hokibe gonga don kadi
on nous sommes en train de discuter avec
midan he wadude joda hale gam min ewo no wada kobe kebe kobe gollata dare sigilaji bi adi di fu wala gila goto kokkudobe golla bani ko idum wada filla milliarduji e milliarduji walliroobe gomnati bendu bi'i ko kam en no cirigam wallude denne goga mabbe e bi'a kan en cawti mine hore am mido jama ko woni no hada sigilaji di fu tabbintini
je ne sont pas encore là
gouverneur agadez sadu soloke kam e mohammed anako horejo sawara region on be fu be jami himbe ben munya hokkabe holare do yaade yeso dum fu dum gasa
do do won ko habaruji me fulfulde tili keddi jamaare wad ballam ko non do habaruji fulfulde me horam to assalamu alaikum balanti jamwaadi
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agadez
do radio nomad
lambaji hembere go e tabere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tabere go fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
doso
do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge
do radio muria talka
lambaji chapande jenay joy tobere go fm
tilaberi
do radio tebonse
lambaji chapande jenay jeddi tobere joy fm
maradi
do radio garkua
lambaji hembere jeddi fm
tawa
do radio tambara
lambaji hembere jeddi fm
zender
do radio shukura
lambaji hembere joy fm
Kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawo
kettine studio kalangu do radio modo
studio kalangu yadu leydi niger